kuona siku ya kwanza moyo uligonga ikawa kama fala moto uliwasha sikuweza kusema kile niliona sikuweza kueleza nikajipata nimezuba macho kwako sikutoa ulivyo sogea sikujua na mkono kanishika na kumbe likuwa safari ya mapenzi kumbe likuwa journey of love.
This bird girl, you met so far, you've been holding me down, and now is my time to make you shine. Oh yeah, mommy, me na kufa, you met so far, now we're down, sahi, to go up, watch ya mahasili, waka bongyo, siku watalala, na kesho vile vile, mommy, me na wei,
kweli mimi na kupenda, misi wezi kukuwacha, na wakati na kuwaza.
So me say, so me say, yeah.